mboko zenyo wabachi chichie chikumaze kotie mirembe beti ye yangambie tito cha sinza umuntu yalingo umusabi nzendeka mirembe janzi kwa kabo bensaba na bante bwebangeya ebisibu bwebabi manye byantukako nafuka mumbozi munangoli mbajukira luli ebisibu bwebyanumba nojeka Jukira gwe wansabira ne mukama gwe wangamba tavangawo tolimbye abantu bamenye nnyo omutima olaba n'enganda sizirabako kati ndi bw'omubona banvamu kale nsi bwetyo lwaki okukaba bwotyo bano ne bwe bakuleka Yesu takuleka tofayo oyo ye munatakuvamu n'ebyo ebikunyega yenensi obulamu butyo bwe bubeera bino yabiyita munawangula nawe lulibo olwo lwaki okukaba bwotyo bano ne bwe bakuleka Yesu takuleka tofayo oyo ye munatakuvamu n'ebyo ebikunyega yenensi obulamu butyo bwe bubeera Bino yabita muna wangula na welu libolwo Emikwano jibela omusanyu Na yenda kolutuka tojirabako Munange tojirabako Mubanga mutika stagu guwake biribwa Enkwenge ziguitako Nizino nyeviri mba kumuteguli Na yenga lwachi na mwe Zebio bie binkabia nenjulo kufa Bebio ne Yesu bia mutu kakoguma Nwali olwo ya biwangula Nulibolwo binolibinyu miako kalemu bia fayo toterevuka Nwacho kukaba bwotyo Bano newe bakuleka Yesu takuleka tofayo Oyo ye munatakuvamu Nebie bikunyega yenensi Obulamu bwotyo bwebubera Bino yabita munawangula na welu libolwo Nwacho kukaba bwotyo Bano newe bakuleka Yesu takuleka tofayo Oyo ye munatakuvamu Nebie bikunyega yenensi Obulamu bwotyo bwebubera Bino yabita munawangula na welu libolwo Tegeda singe mikwano Nga ye Yesu Wate musela kalene mundabako Mugenda mundeke Kwensigala na yeye Yesu Yabela wonga mugenze Yoyo weta wetu gamba Yoyo weta wetu gamba Oyo takowa Nga wate mikwano jitukoye Yesu kwetu sinza takowa Nga wate betu wakala bagenze Yesu yabela wotavao Nwacho kukaba bwotyo Bano ne bwe bakuleka Yesu takuleka tofayo Oyo ye munatakuvamu Nebye bikunyega yenensi Obulamu butyo bwe bubeera Bino yabita munawangula na welu libolwo Nwacho kukaba bwotyo Bano ne bwe bakuleka Yesu takuleka tofayo Oyo ye munatakuvamu Nebye bikunyega yenensi Obulamu butyo bwe bubeera Bino yabita munawangula na welu libolwo